n'abahutu akabereka ko nta n'icyo bavuze nyine.
Ingingo ya gatanu nuko icyemezo nka kiriya abantu bari kugikinisha, bari kugikinisha nyamara mu mutwe abantu biri kwandikamo ko noneho burundu urubuga rwa politiki rudadiye. Ibi bikaba ari ni cause notoire de guerre. Twebwe dukunze kwivugira ngo guhindura ubutegetsi kuzana impinduka nziza mu nzira y'amahoro, mu nzira zidasesa amaraso, ariko ibyo bikorwa nyine igihe hari akadirishya nibura gatoya abantu banyuramo, ariko bikomeje kudanangira. N'ubwa mbere mbivuze ibyo ngibyo kandi ndabikomeje, ni kuri abantu bajya bateza intambara mu gihugu. Reka mbyihorere, sinjye uzayiteza, ndabizi neza, ariko ni kuri ya intambara zitera mu gihugu. Ubwo rero afunze inzira burundu, twebwe uko tubibona nuko ntabwo kubihagararira kuri Victoire Ingabire ngo tuvuge ngo ibyo yaraharaniraga ku kubohoza abantu no kwisanzura no kwishyira ukizana, ubutegetsi bukasubira mu biganza bya rubanda, la legitimite y'ubutegetsi mu biganza bya rubanda, Kagame warumva iri mu maraso yirimva ariwe. Ubwo rero uko bisubiyeho, twaba dusubiye mbere ya 59, ni ngombwa ko abantu batekereza rwose uko ibintu byahinduka mu nzira zose zishoboka. Ariko twebwe turakomeza gukomera ku nzira yacu, kuko twemera ko revolusiyo ishoboka. Turemera ko Abanyarwanda ubwabo bashobora guhaguruka bakavuga bati ibi turabyanze, ntabwo dushaka gukomeza kugaraguzwa agati, ntabwo dushaka gukomeza kugirwa ingaruzwa muheto nk'uko bimeze ubu ngubu. Ku byango ubwabyo byonyine abaturage bifite mu ingufu zatuma ibintu bihinduka vuba kandi bwangu. Twebwe rero buriya haraka turakomeze kubitekerezaho nko mu ishyaka Ishema, twebwe tuvuga ko abantu batagomba kureka kujya mu Rwanda, ahubwo bari igihe twagombye guhaguruka rwose tukajya mu Rwanda. Uko tuzajyayo tuzabyiga, uko tuzajyayo tuzabisuzuma neza ibyo ari byose tugomba kujyayo, bariya abantu bakumva ko igihugu atari icyabo, bizaba ibindi byo kuvanga u Rwanda n'umushinga wabo ntabwo ari byo. U Rwanda ni urwa twese, wumva ko ari umushinga we, wumva ko ari umurage yasigiwe na se, aribeshya, azapfa rusige, kandi Abanyarwanda bazakomeza barubemo nibiba ngombwa, ndetse banarubemo babanye mu mahoro. Ibyo hari ikintu ntemeraga cyane mu kiliziya ntakundaga, ni ugufata abantu bapfuye akaba aribo bitwa abatagatifu kandi abazima bagombye kubimenya. Ntabwo rero ubu ngubu ni igihe cy'ubutwari, ubutwari atari abafunze gusa, ubutwari bwabo bugomba kugaragarira ku badafunze nabo bagahaguruka bagakomeza urugendo. Kandi icyo Victoire haranira, icyo Deo Mushayida haranira, icyo Renane Ntaganda baharanira, kikagaragarira kuri Padiri Thomas, kikagaragarira no ku bandi basangiye umugambi muzima wo kuzana impinduka nziza mu gihugu. Reka nsoze mvuga ndi Victoire arafunze, ariko icyo arwanira kiracyariho, ubwo natwe tuzakomerezaho. Ntabwo twakwicara ngo turire gusa, twebwe tuzajya mu Rwanda kandi tuzababwira igihe tuzagira, tuzajyayo byanze bikunze. Murakoze, murara haryana.
Ibyo narabyumvise inshuro nyinshi no kuri radio, hari umugabo waje hano arizihinga aravuga ngo twebwe tuzagenda, intimu zagenda gihe kingo tuzababwira, ambwira yuko ari mbere y'umwaka bihinduka, mbere y'amezi yo mu kwa gatatu, mbere yo mu kwa gatatu bihinduka, mbere yo mu kwa gatantatu hamwe n'abandi bantu bazajyana. None nyuma umunsi wo kugenda ngo nta byangombwa, ngo ntago bampaye visa umunyarwanda, kandi kuri radio yari yavuze ati njyewe ndi umunyarwanda, nta wambuza kwinjira mu Rwanda, ni iwacu, nta muntu ushobora kunkumira. None ngo ari gusaba visa, none ngo aracyicaye, abandi baragiye. Ibyo rero Padiri Thomas Nahimana, igihe cyo kwirarira cyarageze, cyangwa se cyo kureka kwigarira cyararenze. Bambe, urakoze cyane kuba utubwiye ko muzahaguruka, ko noneho mugiye mu Rwanda. Amagambo turayamenyereye, reka mpe ijambo abandi, ariko ntugire ngo ngaye ijambo uvuze, ariko ntugire ngo ndarigaye, ariko iyo ndirimbo nayumvise igihe kirekire, nayumvise kenshi. Na Victoire ajya kugenda, yagiye ari umugore umwe, kandi bari barateganyije ko bazagenda ari ekipe nini irimo abagabo benshi n'umugore umwe. Umugore umwe niwe wagiye, bamugerekaho umuntu bataruye ahantu, abandi bose bihagika amatugunguru, baracyicaye hano babyimbye amabya, bavuga ngo ahubwo hariho n'abavuze ngo twari twamutumye ngo agende amara icyumweru agaruke, ngo none yabujijwe n'iki kugaruka. Sibyo, ibyo rero byose biratwereka yuko kuvugira hano kuvuga abantu ngo duhaguruke duhaguruke nahoze mbivuga nti nta communique nimwe kuva ejo bakimara kumufunga nta communique nimwe itarimo kuvuga ngo duhaguruke ngo duhaguruke ngo duhaguruke nta nigihe batavuga ibyo bintu duhaguruke 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 abandi bati bizakorerwa mu Rwanda bon simbizi
arako nifuza kongeraho niba unyemereye ijambo
ndayikwemereye nuko amagambo uvuze akubise ahantu nzi kuko abantu baraza baka amfe simbizi ngaho komeza
urakoze kuvuga uti ibyo bishobora kuba amagambo ariko nagiraga mvuge ko atari amagambo kubera ko Victoria yarabivuze kandi yaragiye abavuze babuze visa bari babiri kandi umwe yaragiye ubona we kandi wabuze visa yenda zayibona nawe agende nawe wamenya icyakora twebwe nta visa dukeneye kugira ngo tugende iyo umuntu asamye inda ashatse yavuga ati ubu mfite umwana mu nda yanjye abantu bamukwena sibyo bashobora kumukwena kuko batazi wenda birengagije ko umwana ashobora kumara amezi icyenda mu nda ariko akazajya ahagaragara murakoze murararya
utubwiye mu migani ubwo turabyakiye hari undi ushaka kugira icyo atubwira kuri ibi twavuzeho
mugeze nimunyemerera rwose nkavuga akantu gatoya
nakanini ukavuge nta kibazo
umva padiri rwose turagukunda ariko byose imyo rimwe na rimwe sibiho nawe hari igihe nyina avuga ati bavuza aho mbabara sinashobora kwihangana none ndaboroze akabivuga rwose ngewe ikibazo mfite umuntu uvuga ngo ndagiye ko twamaze kumva keretse niba tutabyumvishije twumvije ko u Rwanda ari umugambi urwo Rwanda muri kurujyamo mu rwanyu murarujyamo se ntibazabafunga ubuse koko wowe bazakubabarira kurusha ingabire simbizi mwese numva koko nugenda bakagufunga tuzishima mwareke aho kureka kujya gufungwa ibyo mukora mukamanza mugakora inahangaha aho muri mukamanza mukumva ikibazo cyayo mukacyumvisha nabo muri hamwe n'amahanga ko bishoboka none ahubwo noneho mukavuga muti reka dufate ingamba yo kugenda naho kuvuga ngo njyewe ishyaka rya Gasana ishyaka rya Padiri ishyaka rya Victoire ariyo Ntaganda ariyo Mushahidi ariyo barafunze abo barahagije mwokagira imana mwe reka dusabe turebe uburyo abo ngabo bafungurwa noneho tubone ubugenda abo tuzabasangayo bazafungurwa nta kintu na kimwe gishobora ahubwo kuki tutavuga ruti ngewe ndumva nta kintu na kimwe gishobora kubuza Kagame gufungura ingabire kandi azamufungura byanze bikunze ndumva icyo ngicyo nk'uko hari Ambroise yigeze kubivuga ati amashyaka ahubwo nateranire ku kintu kimwe reka dufunguze ingabire naho kuvuga ngo turagiye natwe badufunge sinumva icyo byaba bimaze nicyo nako ngako nashaka kuvuga
hari icyo nongeraho niba Simbe waduhaye ijambo
nta kibazo
uravuga uti nimureke kugenda rega nta ngo u Rwanda
ntabwo ushaka ko bagufunga padi rwose umbabarire
njye numva ikibazo wambaza ko ari ukuvuga ngo wigenda wambaza tuzagenda ute icyo tukakiganiraho sibyo u Rwanda ntabwo ari umugambi wa bariya gusa u Rwanda ni urwacu kiriya ntugire ngo twacyumvikanyeho u Rwanda ntawe urufite mu munani wa se ngo avuge ngo afite imigambi ye ngo ku Rwanda abandi badafite uruhare nta munyarwanda kuruta abandi
padiri rero niba uri mu mugambi w'u Rwanda ni uko umugambi w'u Rwanda utawuzi numara kuwumenya ukaba uya ntabwo uzavuga ngo uri mu mugambi w'u Rwanda
kuzagira ubwiru bwihariwe na bamwe ku buryo urwo Rwanda ntarufite uruhare Kagame akaba ari we wenyine uzi umugambi warwo ibyo si byo nibaringi iyo ni mite u Rwanda ni urwacu twese nta wundi ugomba kurugeraho umugambi abandi batamenya ntawe ibyo byararangiye byajyanye n'ingoma ya Karinga n'abirubayo
abayigaruye se hari icyo twabatwaye ibyo ngibyo ni akazi kawe
oya u Rwanda mwigarura ibintu bya filozofi byo kujijisha rubanda igihugu cyacu cyitwa Rwanda navutse ndi mu gihugu cyitwa Rwanda uko iryo jambo ryavutse ritaravutse rya bya uko byageze kare navutse mu gihugu cyitwa Rwanda mfite uburenganzira kuri icyo gihugu cyitwa Rwanda abashaka rero kuvuga ngo Rwanda ni umushinga w'abatutsi ngo none ngo ngwese ngo turaharanira kujya mu Rwanda tuzi ibyo tujyamo abo ngabo nabashaka nyine gukomeza gushigisha ibintu byo kugira ngo abantu batabohoza igihugu cyacu igihugu cyacu tugifiteho uburenganzira ikibazo nge nibazaga nuko kandi mbajije nyine nuko buri muntu cyangwa se buri groupe y'abantu baraza bakavuga bati bakivovota ngo Rwanda ngo ni igihugu cyanjye ngo ngiye kukijyamo ngo nta buzankumira niki byose barangiza bakabura ntibagende bagatuma umudamu nkuriya agwa mu kangaratete wenyine iyo bagenda ari abantu 12 bakajya mu Rwanda bari gufunga 12 cyarimwe wenda birashoboka ariko bashobora gufunga umwe abandi bagakomeza ka kazi bagakomeza none se bari yabatwagira imana ntibariho ntibakora ntibari mwishyaka FDU inkingi bashobora gufunga 2, 3, 4, 5 tugasakuza ariko ntibyabaga nko kuneutralize umuntu umwe waje ameze nkaho ari singlotron nkaho ari akanyakamwe umuntu utazi udafite abantu kuva yagenda wari wabona abantu bikora abagore nka 20-30 kandi ntibabuze amafaranga ngo bikore ari 20-30 bagende baje mu Rwanda bavuge bati twe tuje kubaza aba bagore bavuga ngo bari mu nteko tuje kubabaza uko babona iki kibazo ngo bagende bateguje bagende baje muri za komine baje hehe bavuga bati twaje kureba koko ukuntu ibintu biba gutya abantu bagaceceka ngo babe 30 babe 40 baba bagore baba bagabo ariko kubona abantu ari miliyoni zingahe ziri hanze bakirwa bavuga ngo duhaguruke umudamu akavuga ati koko duhaguruke tugende bati nta kibazo barangiza ngo umwe ngo visa ngo bayinyimye ari kubeshya undi ngo ngo yarwaye umugongo ari kubeshya akarinda kugenda barangiza bakirirwa bashishimura za communique ngo turababaye ngo tugiye guhaguruka ibyo ntabwo nge mbishyiki ntabwo mvuga yuko ibyo Padiri Thomas avuze wenda watazabishobora ariko ushobora kuzagenda nawe uri umwe Padiri Thomas ahubwo ukaba wigemuriye ibisiga nibyo nyine ibyo rero byo ku planification ni ikintu gikomeye kandi no kureba koko niba twebwe ibyo bintu tubishoboye ngewe ntawambira ngo ejo nje mu Rwanda ngo mpite ngenda kuko mba nzi yuko bari abantu ukuntu bateye n'ukuntu abo naba nsize inyuma bageraho bagakaraba bati ubundi se yagenda gatazi ko ari kuri ya bimeze ukuntu babifata kandi aribo bagombye gushyigikira dufite amasomo uyu Victoire Ingabire yaduhaye isomo abihagitse amatugunguru bangana iki ntibirirwa barumbaraye bari kunywa za byeri barangiza bakandika communique kuri za ntuza ngo duhaguruke ikindi haraho uvuze ngo dukore hano ngo tubanze tubwire amahanga ibiki byose ibyo bintu nabyo nibyo biri mu bintu bituma tudataha tutarangiza ikibazo cyacu no kwibwira ko ibibazo byacu bizabonerwa umuti n'amahanga nitwigisha abanyarwanda imbere mu gihugu abantu babacakara bari hariya bakeneye kumva yuko hari abantu babashyigikiye bashaka ko bava mwubwo bucakara batinyutse kuvuga iki byose muranga muratinya kugira icyo muvuga muri hano ngo nibura mujye mu nama yateguwe niyo leta y'inkotanyi mujye mu nama mugira icyo muvuga aho kugira ngo mugire icyo muvuga mukagenda mugakoma amashyi mwarangiza ngo ibintu bizahinduka ngo muzabihindura ibyo ngewe mfite ikibazo gikomeye cyane reka twigisha abanyarwanda mu Rwanda kwirevuruta kwanga ibintu kugira gute ko nibura bo nibo bari mu kibazo gikomeye cyane naho twebwe twamaze kuwerekana yuko turi ibigwari ko nta kajyamo ngewe niko mbibona ahubwo padiri Ibya bindi wagiye uvuga ngo ngo kwigisha revolution uko revolution ikorwa nagira ngo ngusabe uzatangira ushake uburyo bwo gufatanya n'abandi kutwigisha ukuntu abantu bashobora guhindura ibintu mu gihugu batagombye gukoresha batagombye gukoresha violence muri etazini hari umudamu umwe wa decide kwanga bituma abirabura bo muri Afrika ye muri Amerika batangira kumva yuko bashobora kwanga system yabavanguraga umugore umwe ruwize niba ari ruwize niba arinde ubu ngubu ibintu byarahindutse muri Amerika ariko byaturutse kwa abo bantu bari mu gihugu ntabwo bategereje ngo reka amahanga ari bazabavugira bari mu gihugu bakavuga ati ndanze uko biragenda kose ndanze bakajyana muri kasho undi ati ndanze bakaza nimbwa zikabarya undi ati ndanze nuko bigeraho birahinduka nuko bigenda abaturage bagomba kumva yuko bashobora ibintu kandi ko bafite ababashyigikiye ababashyigikiye iyo bahuzagurika ibwo n'abaturage nyine babona yuko nta kajyamo bari abana bari mu mbera kuri ibintu bakora ibintu bavuga bari hariya mu Rwanda tukirwa tuvuga ngo turashyiraho amashyaka y'iki twagiye twakurikiye tukakurikire pesi imbera kuri kubera yuko ifite abantu bahari bari mu gihugu kandi bashiritse ubwoba bashiritse ubute bagira bate abo bantu bagashyigikirwa noneho bikagira iyo bijya ibintu byazahinduka uwashaka gashyira hishyaka rye uwashaka gashyira hirindi uwashaka gashyira hindi ariko abantu bari mu gihugu bafite abantu muri buri komine nagiye telefone abantu b'icyangugo b'ibutare b'igisenyi bo muri pesi imbera kuri tukavugana hari ibiganiro bimwe nagiye nshyiraho hariho nibyo ntagiye nshyiraho ariko abo bantu barahari tukirirwa tu nari ngiye kuvuga ngo tujandajanda ariko ntabwo ari kujandajanda hari tukirirwa tuvuga ngo tuzahindura ibintu ngo ari uko ngo abanyamahanga hano ngo babidufashijemo ahubwo bazabidufashamo ari uko babona ko twahinduye ibintu koko nge niko mbibona uko buryo rero padiri wabukwiye gutangira kudusobanurira kurushaho uko umuntu yavanaho ubutegetsi adakunda icyo ni icya mbere icya kabiri gushaka uburyo twageza ubutumwa bwacu ku banyarwanda bari imbere mu gihugu n'uburyo twabaha ijambo nk'ubu ngubu singishobora gutelefona abantu mu Rwanda ngo tumarane amasaha isaha cyangwa amasaha abiri cyangwa telefone abantu batatu bane buri muntu umuha igice cy'isaha ntibigishoboka amafaranga atelefona mu Rwanda nta amikora ari hehe ubu se nshobora kuvuga ibi turi kuvugira hangaha twavugiye hangaha ntabwo bashobora kubyumva mu Rwanda kubera yuko nta radio ishobora kugera mu Rwanda ya short waves simbishoboye mu mikoro yanjye ntabwo bishoboka amikoro mpabwa n'abandi abafasha afasha rimwe 10 50 ejo iki byose ariko ni ibintu bidashoboka nkurikije uburyo abantu bahagurukira ikibazo kereka niba batabona yuko bari ngombwa kandi bose baravuga ngo duhaguruke ngewe bimaze kundambira ngaho ijambo ni ryawe Padiri Thomas nyuma na Stefano ashobora kongera cyangwa se undi wese urashaka ijambo ndifata ntabwo ndongera kugira icyo mvuga ubu ngubu
bose mebo urakoze utwibukije byinshi muri ibyo nibura wibukije ko hari izindi nzira abantu bashobora kunyuramo bagashishikariza abaturage kumva ko ibintu bibareba ntibakomeze kubwirwa ko byanze bikunze ari abazungu bazabakorera ibintu abazungu bakunda inyungu zabo nicyo bareba gusa nta kindi abaturage bahagurutse bakerekana ko bafite ingufu zo kuyobora igihugu cyabo abazungu barabashyigikira abo batabashyigikiye se ni hehe ariko ntabwo dushobora kurekera abantu ngo bazi ngo imigambi ngo nibo bazi u Rwanda bonyine ngo nibo bazi ngo rwaremwe na basekuruza babo ngo nibo bazi amabanga yabo tutazi nta yayo yajyanye na karinga byararangiye nkwemereye rero ko muri gahunda itaha uzashaka n'abandi bavandimwe cyangwa se ababishaka bazipropose twagerageza gufatanya gusobanura uko abantu abaturage mu gihugu nk'u Rwanda atarukuvuga ngo turarebera no kubandi gusa rwose bashobora kugira ikintu bakora ubutegetsi nka buriya bukumva ko abahekwaga bakaba bakwigenza cyangwa ubwoba bugahindura abo bwari burimo ntibube muri rubanda bukaba muri abo batware bakwega byose bishyira iyo gahunda rwose uzayishyireho dukore ibyo biganiro tujye impaka n'ibintu bishoboka n'ibintu bishoboka nubwo abantu ari abanyabwoba ariko ntabwo bisaba ko abantu bose nabo babi intwari z'ibitangaza ariko iyo habonetse bake bangombwa bagiye imbere y'abandi abandi bagakomeza naho ku byerekeye kujya mu Rwanda Rwanda ze tuzareka kurujyamo tugehe nta gihugu cya ruto Rwanda mugani niba yandirimbo tugomba kurujyamo igisigaye wa muvandimwe yabazaga no kuvuga ngo ahubwo se muzagenda nindese wavuze ko byanze bikunze tugomba kugenda nkuko ingabire yagiye tugomba kugenda nkuko Dewo Mushahidi yagiye ni iki cyemeza ko ariko twebwe tugomba kugenda byanze bikunze amateka agira icyo twigisha twagira akantu twongeraho cyangwa tukagira ko dukosoraho cyangwa tukagira ko agashyashya agashya tuzana ibyo ari byose kurujyamo byo ahubwo mudushyigikire mudutere inkunga tujyemo neza tujyemo tugiye dufite icyo tugiye gukora tutagiye kujya mu mugozi gusa iki se cyemeza ko Kagame atazawujyamo cyangwa abo ngabo bashyira abandi mu buroko icyakora gahunda ni iyo umugambi n'umwe abanyarwanda tugomba kurujyamo n'urwacu twese kandi tukarubamo tubanye mu mahoro nibyo nongeraho gusa nta kindi asigaye mudutegereze muzatugaye byatunaniye cyangwa twavuze ko tudafite visa nta karandiri yacu twababwiye tuzabanza tuyige neza tuyigana ubushishozi turebe amaguru dufite uko bizagenda n'uko bimeze n'icyo tugiye gukora kibe precise abanyarwanda tuzakenera inkunga yanyu mwese mudushyigikire nk'uko mugomba gukomeza gushyigikira Victoire Ingabire mugashyigikira Bernard Ntaganda na Deo Mushahidi hari abari baracyakeneye inkunga y'abanyarwanda bose ariko tuzabikoraga ariko se abantu batekereza ko ubu twahagurutse tugata ibyo twari turimo tugata ibyo twakoraga tugira ngo ni gukina ngo ni ibintu by'imikino ngo ni ibintu byoroshye se gusa n'ibintu bigoye turabizi ariko tuzajyayo erega Mandela hari umuntu wambaye urwenya ngo perezida wepfiriya wa musaza wo muri Zimbabwe ngo yatashye nawe avuga ati banyarwandakazi banyazimbabwe rwose nanjye nkeneye ko mwazamfata nk'uko Mandela yafashwe rwose ngo nuko wa mwawupoza ahita amubwira ati that is good a good idea icyo ni igitekerezo cyiza ngo reka dutangire tugufunga imyaka 27 tubwo ibindi bizakurikiraho noneho nabwo turavuga Victoire gufungwa kwe birababaje nyine ariko hari igihe tutanareba umurimo wakozwe n'ikintu kizima bishobora kuzana n'urumuri bishobora kuzana mu rugamba rukurikiyeho kuko ubwo abantu bashobora kubona ibyo bakosora bakabona naho bakongera ingufu bakabona n'icyo batakongera kwibeshya aho tuvuge rura rugamba gufungwa kwa Mandela ndi kwabaye guta igihe imyaka 27 dore uko birangiye gufungwa kwa Victoire ndahamya ko na bagenzi be atari guta igihe nabyo ni ngombwa iberega n'ibitambo tugomba kwemera tukabitanga n'amaraso yagomba kumeneka yacu ariko nge simvuga ko nzamena y'abandi n'amaraso yacu yagomba kumeneka rimwe na rimwe aramutse yari icyo yamara akaba yakimara abandi bakazakomerezaho hari abagira ngo ndada yamaze kwitwa i Burundi byari birangiye byose byari bipfuye reka da icyo yashaka kugeraho ubu ba Petero Nkurunziza bakigezeho izo ntambwe ni ngombwa kwimwiterwa nyuma y'iyindi nta kundi byagenda ikingeze no kudasubira inyuma ntabwo badufite rero bwo kugenda tuzagenda ahubwo tuzagenda ryari tuzagenda dute dukeneye iyihe nkunga ko mwadushyigikira ngo ibyo bibazo nyabibazo kugenda aho tuzagenda murakoze akose
urakoze cyane hari ushaka gufata ijambo kuri ibyo ngibyo birebana na Victoire Ingabire imbere y'uko dusoza ikiganiro dore cyabaye kirekire
yewe nagira ngo ngire icyo mvuga sinzi niba mwanga ijambo
yego ninde harya ni Joseph ninde sinibuka
oya na Antoni Paris
Antoni
ndagira ngo rwose wo padri Nahimana Tomasi etu inzineza kandi na wanzi ndagira ngo rwose mushimire icyo cyemezo ariko kandi ibuke ko ashobora gutera urwikekwe ruturuka mu buryo tubonamo Kagame ntabwo ari umuntu kuko nta muntu ubaho utegeka kuriya ntabwo dukeneye rero ko padri Tomasi urimo twigisha uburyo tugomba kwitwara imbere y'abanyapolitiki nk'abariya ntidukeneye ko yiyahura ngo tumubure kandi ibitekerezo yari amaze kutwinjizamo bihagije niyo mpamvu tumusaba ko niba igihe kitari cyagera atari yabisobanura neza nabireke kubivuga ariko ye gutuma tumukeka kuko abanyarwanda
ngira ngo arabazi niko tumeze ubwo bivuze kuri ya buri rwikiye ko rubaye rwose mu babyumvise ariko cyangira ngo nu yumve neza nuko inzira yafashe yo kudutoza kwanga ubutegetsi kugeza ubu mu banyapolitiki bavuga ariwe tubona avuga ibintu uko bigomba kugenda none hashize miriya tufu rero gutaha iriya yo ni yindi Victoire ingabire ajya kugenda yaje kudukoresha inama hano i Paris ngewe ubwanjye naramubaje mu ruhame nti Kagame ntabwo ari umuntu kuko ufashe inari y'amatora akora ufashe igiti ukagikokora ukagishyira hariya ugahagarikana Kagame impande ukabaza abaturage icyo batoye bakwemeye bagatura icyo giti kugira ngo nibura kibaha amahoro niko namubwiye ndamubwire nti rero aho kugira ngo uje kwiyahura wabireka ukamanza ukabyigaho neza umukobwa yaranshuje ati wa mugabo we uragira ngo dukomeze muri aya bizagarukire ndavuga ibyo byari byose ngewe Kagame nabonye uko ategeka nabonye uko yica mpahagaze ndi mu Rwanda mbibona kwirigura jyewe mu gutigisa ntabwo rero dukeneye kugira ngo ibitambo birabaye ntabwo dukeneye nanone ngo n'undi nanone wari ufashe inzira nziza tubona nawe amugire ko ariko niba hari uburyo koko abona azatwereka ntaba biretse kuko ubu ntiyabivuga uko binabyumvise biza kuba yaraba yabihuze ntaba aretse kubivuga azari tubwire yabirangije ariko yewe kudutera urwikekwe nicyo nagira ngo mvuge kandi nkaba mushimira ko afite ubutwari rwose n'umurava n'ubwenge dahere ariko ibyo gutaha ababishyize ku ruhande nk'uko sinwe yahoze abivuga nkaba ngira ngo rero nshimire cyane
ntabwo navuze ngo ibyo gutaha ababishyize ku ruhande njyewe ntabwo ariko navuze mfite ukundi nabivuze mera nkuvuga inti aho si ukwirarira kugira ngo noneho azabyerekane ariko aho ngaho ndahakosoye umbabare
urakoze ubwo nuko nari mbyumvise urakoze
oya ntabwo nigeze mbyamagana ngo ntakaje mu Rwanda nzi yuko ataziyahura ariko nzi yuko kandi azajya mu Rwanda ariko namubwiraga inti iyo ntero narayumvise isi ntabwo waba uri kwirarira kimwe n'abandi nta kindi reka dukomeza sorry kuba ngukiye mu ijambo
oya nta kibazo nibyo gukosora nibyo ariko rwose ubwo buryo niba koko abona igihe kigeze akaba yumva ari kubyitegura tuzabishyigikira ariko mbere yuko abantu bubyumva neza muri uko buryo abivuzemo nabyitondere kubivuga mbere yuko aduha ibimenyetso bifatika cyangwa se azagira uko abiduperezanta naho ubungubu buri wese ashobora guhita kuvuga ati padiri nawe agiye mu Rwanda se ni ibiki ukabona ngira ngo arabizi neza uko hanze aha twakanzwe nabitegure neza azaduha umugambi tuwukurikire ariko rwose nyaboneka ntabwo dukeneye ibindi kubitambo bikomeza kuba byinshi kandi tubona ntacyo byatanga murakoze rero nagira ngo mbashimire cyane nshimewe rwose ngushimire cyane y'ibi biganiro kandi tuzakomeza kubyitabira n'abandi benshi babyitabire ahubwo wigeze kuvuga ku byerekeye uti telefone mu Rwanda nkabura uko telefone rwose abantu bari bakwiye kubyumva bakamenya ko nta ukura rwose nibagerageze nanjye ndimo ntugire ngo ndabwira abandi niretse ariko bamenye ko iyo uhamagara ugira ngo utwumvishe bariya bakunzi bake bari i Kigali bakavuga ari ikintu gikomeye kuko kubona umuntu nk'uri yavugira mu Rwanda akaba akiriho imbere ya Kagame warahiye ko azasubira mu ishyamba cyangwa akica abanyarwanda bose akabamara ariko ntagire umukuraho ariko bakunzi bake akavuga ibyo ni ibintu bikomeye twagombye gushyigikira iradiyo igakomeza ikajya itwumvisha amajwi nk'ari murakoze murararya
urakoze kuri ibyo ngibyo reka nkore commentaire kubera yuko wenda ndatangi allo
eh niba wanyemerera wenda waza gutanga no kubyo mvuga
reka nze nukubera yuko uyu munsi nabonye kuri le prophète bashyizeho nyine intuza bavuga ngo ibi byabaye ngo ni ifirimbi itangiza revolution idasesa amaraso ngo ni ifirimbi kuba yakatiwe ngo ni ifirimbi noneho bashyiraho ngo ngo mboneyeho nyine ngo gukatira Victoire nibifatwe nk'akarumbeti karangurura cyane